It's tenderness.
This is on this beat, ladies and gentlemen.
Naona kama jana ndo tumeanzana, mimi na wewe tuna miaka mingi hatujachokana, mimi na wewe e Mola mpe umri usiohesabika, nimpendaye mpe marefu maisha asidhalilike, mapito yake nipite, nisimtoke chozi lake na likitoka lisianguke. Wezenu tunashare hadi mswaki, mina huyu mpenzi wangu waki, yani ninafanya hata staki, kuna kiraha flani ninaisi, yani tunashare hadi mswaki, mina huyu mpenzi wangu waki, kuna muda nafanya hata staki, kuna raha flani. Falling
oh baby, oh baby I'm falling for you,
falling in love.
Oh baby, yeah. Oh baby I'm falling for you,
falling for.
Oh baby, oh, oh baby I'm falling for you,
I'm in love.
Oh baby,
yeah.
Oh baby I'm falling for you.
Mkitazama tunuru yangu mwenzenu, nimerudi kama katoto, ameiweka alama kwenye maisha yangu, kumpenda sina budi huyu mtoto. Hali ya kutabani, kisosi kaleta chumbani, nalambwa mpaka makwapani, muulizeni kungwi wake nani. Wenzenu tunashare hadi mswaki, mina huyu mpenzi wangu waki, yani ninafanya hata staki, kuna kiraha flani ninaisi, yani tunashare hadi mswaki, mina huyu mpenzi wangu waki, kuna muda nafanya hata staki, kuna raha flani. Falling
oh baby I'm falling for you,
falling in love.
Oh baby,
yeah.
Oh baby I'm falling for you,
falling for.